sitaki mimi kufanya makosa. Penzi hili linafanya nakosa. Sikiri nikikiri siri, nitadhiri wawili akili zitaoza. Marafiki watazidi ongea, wanafiki wazidi kuombewa. Usikiri, usikiri siri, wacha ibaki hivi kati wewe na mimi. Vile naiona, ona, vile naiona, hivi ndivyo naiona. Vile naiona, usikiri siri, usikiri siri, ukikiri siri, usikiri siri, hivi ndivyo naiona. Vile naiona,
here between me and you, nobody else know what we do. Are we fooling around, are we cheating? Your forbidden fruit so sweet, I wanna scream it out loud every time you take it down low. On the low, on the low. Usikiri siri, usikiri siri, usikiri siri,
even divo night.